DatimSafi.com.
Zeto wapati unatamu mtoto sikuwa chini shike bega ditachiki kwetu kwetu bemechi mama kampa kampa tena kampa nimesimama tena ukinipa tena tena na humba tena 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 ukinipa tena 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 nishapiga vibunda mama ibu kageto mama njona wanao mama njoni kama wote mama mchizi sina namba ila sichekeshi cheza kicheza samba fufu mne siko peshi siku peki kama siku pengi peleti na kupenda soni kama siku pendi focus
watu walisha chonga sana kumbe mpenzi wangu simpati tena watu walisha chonga sana kumbe mpenzi wangu simpati tena wanaongea uzushi bwana kuna mambo yetu sisi yananyoka wanaongea uzushi bwana kuna mambo yetu sisi yananyoka habari zetu hawazipati
oh mama baby
habari zetu hawazipati
oh mama
maisha yangu mimi sijaona mzuri kama wewe katika maisha yangu mimi sijaona mrembo kama wewe mimi ni wewe na love 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 baby wewe umenishika pabaya ikiwa nawe napata vibe wewe mimi nakupenda vibaya hey, baby wangu amini wako wengi hawakupati baby we baby wangu amini wapo wengi wakupati mina penda unapocheka jitu unapocheka na wewe seka mina penda unapocheka jitu unapocheka na wewe seka watu walisha chonga sana kumbe mpenzi wangu simpati tena watu walisha chonga sana kumbe mpenzi wangu simpati tena wanaongea uzushi bwana kuna mambo yetu sisi yananyoka wanaongea uzushi love 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 oh baby we umelishika pabaya ikiwa nawe napata vibe baby we bila kupenda vibaya
anakubali mwanangu jasiso jasiso mtumbala alisalimia kila vinanda vinanda
Why?